masanyusa wamwe ndese yebibya bampite edimasita olwebye nyimba nga temuyiga nja kufuba mbabulire pakale mulifuuka mwatu atabagunjuku mwebala bampakira mwe mumpa amaanyi mu byenkola nabagamba muyiga emikwano temenga okunyomwa gyoyita omuntu amanya omukwano kabe mubiye tajayika kyobula babalungi mudiba olinaganza kyebijigiri newebuuza kiki anti abalungi mwemanya ebintu bingi nemubigayalira kijanjalo kifa nfumba yekiwomesa enfumba yembi yegobera abaguzi enfumba ennungi yewomesa eddigobe ekyagaza omubi kyolwako okumanya kifa nfumba sirimba mumpita omuyaye nze njogera byendaba kijanjalo kifa nfumba yekiwomesa osanga amanya okuba ejjiiko n'afuma ensugga n'agiwomesa eyabulwa enfumba afumba ennyama eyo neenaabuka nabuka lubaaba yiganga amazzi okuganona nabuka lumwattu emmere esiridde tenyuma nayo n'amazzi naawe nga wadde waayiga okuganona mazima bwebiririra mwana wattu tenyuma nayo kijanjalo kifa nfumba yekiwomesa enfumba yembi yegobera abaguzi enfumba ennungi yewomesa eddigobe wamme kyagaza omubi kyolwako okumanya kifa nfumba omukwano gwabulwa essomero bannange ligubangula mazima bintu byakuteebereza ate nga byankisa ebikwekebwa muno gweyagala okufa omulaganga kolaabu natakwetamwa timu gyowagira okufa nesamba noddanga mukwasama nakaluulu ne kabula akazaamu amaanyi mu muzannyo akapiira kanyuma nduulu maama yeekawoomesa ne bw'oli basebo ozannya otya okutali nduulu tekawumamu kapiira kanyuma nduulu ne bw'oli bamunafu amaanyi gawera muwoza ttiimu zigobwa neggwamu amaanyi kutagifangako munno yadda kukuba yawula muwane kulabibwa kutabukira kijanjalo kifa nfumba yekiwomesa enfumba yembi yegobera abaguzi enfumba ennungi yewomesa eddigobe ekyagaza omubi kyolwako okumanya kifa nfumba sima omukwano kunyuma kuli omugumu kwata bubere gumuwomera fuba munno okumumanya omanyisewo bwe gumuwomera buli ludda lulina ensobi n'abasambi b'omupiira ebyammwe biibino emipiira gye mukubadiimuula bannange teginyuma nagyo diimuula oyo bannange tanyuma nago diimuula bannange tanyuma nako akapiira kanyuma kukasala salasala olabe bwe kabawomera ojja kuwulira enduulu sebuka kyange ojja kuwulira bwe kanyuma wamu omukwano kunyuma buli omugumu kwata bubane gumuwomera fuba munno w'okumanya omanyisebwa bwe gumuwomera waliwo be guwogganya obuwogganya nga bwaguwomerwa mulala sirika busirisi na tugubala n'omwetamwa waliwo okubogo kuyomba mumala kweriga okugufuna mudala kuba kwa biku mbotomu kuba kote kimusanyusa waliwo yogwe gumoza amaaso yenna nayebayeba mulala gumusinisa manyo naye nda bwaguwomerwa sewo mukwano bwe gutyo gwange rinyiki tobuzanyisa kijanjalo kifanfumba yekiwomesa enfumba yembi yegobera abaguzi enfumba ennungi yewomesa ebigobe ekyakazomu